Exhibits.
Papi Nation. Nipo na wewe, nielewe uko mwenyewe, na sipo nikuache wewe uchezewe na mwinginewe. Yeah. And I wonder where you are, and I wonder what you do. Mpenzi, mina baki na shanga jinsi ulivyo ni ukumu.
Nilikukabidhi nafsi na roho uvikumbatie, muda wote uniwaze. Nimezoea uwepo wako, nihurumie, rudi japo nilale. Kazi sifanyi mina baki kula kaya, vurugu mechi na nyumbani mambo mbaya. Nile nisile lale chini yote sawa baby. Kazi sifanyi mina baki kula kaya, kurugu mechi na nyumbani mambo mbaya. Nile nisile lale chini yote sawa baby. Utani uwa hey. And I wonder where you are, and I wonder what you do. Mpenzi, mina baki na shanga jinsi ulivyo ni ukumu. Siwezi.
Tengana.